track.
Zangala cha be my example, atinga ti uli be matu. Zangala munga uyonja, akukula kwatu. Uli bezo kaniza pokuti fetinga kale pona bantu. Munga lelo, manchutare. Atumana wanga pwila ni kubangu shule. Daya yon zima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe. Manchutare. Nanga pila ni kubangu shule. Daya yon zima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe.
Bano ndelo mba mune ntepela konfeneta. Teti kwandisha ine na makayandi. Isulilo mwishi na denu. Bano ndelo mba mune ntepela konfeneta. Teti kwandisha ine na makayandi. Isulilo mwishi na denu. Baba nobody baba no money baba somebody baba blessing shall you move to it baba nobody baba no money baba somebody baba blessing shall you move to it baba 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 shall you move to it.
Mama told me one thing, never give up. When they beat you down, please pick it up. Dawe yako ili mukufika manje. Fena they don't wanna see you sit at the top. They don't wanna hear you play, wanna see you flop. Ngati sunga ende, oke crow. Manje na eji
ude.
Nanga pila ni kubangu shule. Daya yon zima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe. Na yachiruta ye. Atumananga pila ni kubangu shule. Daya yon zima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe. Laba manjele do. Haba manjele lo niso jambe iwe. Niso jambe iwe. Haba manjele lo.
Panondelo mba mune mpepe la konfeneka. Teti kwa nise ine na makayani. Isu lilo mwishi na dete. Babare, nese chave nobody. Babare, no mwani pamba somebody. Babare, blessing, shall you mundu ine. Babare, nese chave nobody. Babare, no mwani pamba somebody. Babare, blessing, blessing. Shall you moon to it? Baba, 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 shall you moon to it?
Come on, baby, you're my only one.